Evido TV singeli mabegani, mabegani.
If you unamjua Vido Boy wewe baba JJ.
Leo kumba babake
sema kumba babake
nini nani unajua anasemaje anasemaje jue anasema hivi anasemaje jo
Kaka,
shuka chini. Uko alusipu, shuka chini.
Akipande mtu.
Shuka chini.
Sani mwenye kasema akipanda mtu kamaliza show.
Punze tu mwanangu chini. Anaitwa Bigi Wizi Machala.
Bigi!
MC Samosa!
Anaitwa Vida Boy, Vida Foka.
Anaitwa Meneja Sula Mbaya. Kwa Bigi Wizi. Minasema halo halo. Mimi wakara. Halo halo. Naitwa Robert Kichola Mita Mima. We Bigi Samani Ma. Banda mutuma kwa mune metuma Minasema naomba unirudishie Naomba unijulie Uwe naomba unirudishie Uwe naomba unijulie We bando atasema Halo halo Niyo wakana Halo halo Niyo wakana Nituwa robati We bigisa manima
Devido TV Singeli Mabegani
Minasema alo 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 Mama Jesu nambambia baridi tu Minasema mao Nambambia bambi Namshika benga mwani Wani umandi njiji We anyani pingi Wasula nika mamo mende mwana mwani Wasiombe ungi wana Mimachala Minasema pingi sonde Nasema bigi sisemi Ami nasema weye yebele mimi nyuma wanzani Mbambia Nashinga benga wana kinyo kano Nashinga benga wana kinyo kano Nishoza kubambia uwe masela nubagi Nishoza kudunga mama Bali ya medunga mwana nyusi kariwa Bali ya medunga Say mama, he won't be enough with me. And I'm on the new one. That's him won't be enough. Oh, and I'm on the new one. Yeah, you better be me, new man. I said, madam. Ana kitu kana leo mko Ana pesa ende mko Ima sumbuko Wa mshuri Wee Inacheka alo achika Imi nasema na mwenda dama sumbuko Ana sema kwa mshuri gani unige uko Wee Nacheka alo achika Ima sana sina sida mwanda kukomba Mwambike sina sida kukosi pesa Kwa sina sida mwanda kutu Anitaki itaki kwa nima Anafimbo Anitaki itaki Anafimbo na unzu ningani wakufimba Masumbu Zuni jani
Wee
Nacheka alo achika Ato msiponi unosuni kwanza Uwe mungu Utani utando utoni juu Usha kwa kideke joni yani Uwe vituko Panda mbati vido Itoka Inacheka alo achika Thank you. Nasema Biggie number one. Yeri zenge. Inasema de 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 de. We ma sena lol. We ma chizi boti. We bad girl jasema. My bad girl jasema. In my fun. And I'm fun. It's a show me pure. We got a gacha. In my funny way. And I'm a new guy. Misses on me, yeah. We got young, got ya. Oh, I'm a woman, will be. Who be let you give him with the vehicle? May I say, my man, will be. Who be let when the one I want to feel with my. And if you want to see that, you don't want to go. And if you want to see that. If you don't want your home, de 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 de. Uwe masela lolo, uwe badwa jasema, wesi jasikia, uwe machizi boti, wesi jasikia, uwe badwa jasema, uwe badwa jasema, na namba yuka, uwe chese mija. We got young and young. When we see that you want to be me, baby, one. See that if I don't cry. See that if I don't shame ya. See that young is a baby, one. See that young is a sister. See mama, in my funny way. In an avenue plan. In everybody down with your mama. Uwe mama, uwe mama, anime kubali jamu jama. Uwe mama, takutone ya balua kwenu, aweze kuninyua wewa, aweze kunjamu. Imi takuwa, anime kubali jamu jama. Uwe mama, uwe jamu. Uwe mama, nyako jamu, shimu sana bigi. Uwe sana, uwe sana. Meneja sulamba, sikiliza mziki mzuri wewe.
If you namjua vino boy wewe Baba JJ.
Nasema maisha angu mat.
Evido TV singeli mabegani, mabegani.
Uwe na basi weke ula. Nasema sinchitime. Wasinchitime mi. Nasema sinchitime. Maniga basi. Oh, tulane wanga subuki mwenye juki wakishi. Hey, nane banga subuhi mwenye juki wakeshe. Hey, pea donki pesicha. Hey, najua usha. Uwe apona. Sia sia. Wote. Sia sia. Uwe abo. Hey, kibesicha mwye. Lazima kuzimye. Hey. Uwe ampo na kumotanga. Sijasikia. Wote. Eee. Isi mama. Ipa. Siwe. Angadima. Weba disela. Uwe lete. Asema sinchitive. 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 Si mama. Inaishi visi nana. Babana kibiti nishatia sana. Ni maisha mweni ni mpotange mpuna mama. Maisha. Maisha kibati zani nyesu faidana. Itati ushaudi na juatu. O mama. Jenga pi. Jenga pi. Jenga pi. Jenga pi. Mafutwa na dini vye. Jenga pi. Jenga pi. Shiri. Jenga pi. Mafutwa na dini vye. I said, why did it seem? Nothing much is actually making me good. Where I saw my. Nothing much is actually making me good. Where I saw my. May not say, man, no, I be a. Antonia, eh? Quando a chane, eu ando de pane, a chane, eu ando. Como aqui uma mandinha, mano. Ué, a chane, eu ando de ma, a chane, eu ando a cirare. Ué, a deixa. E nós amamos, a cirane, eu ando a eh? Ué, a deixa. É, mano, não mande um confite no chão. Você na barina ou pula. O vano uma single, que bom suíde não. A bomba on it go, na zinho cura não. Já já tô pensando em mim com a pepa antoe não. Se eu cama se uma pe... Caju wanta feli mi mo fani sore. Salute com a mam. Anine a bizu de manani. Mana ishi guani zafura. E me na guini mi. O si onu ni me risico. Se vuoi da comina babana, o si onu ni me risico. Ue malu me mi na babana, oh. O si onu ni ci vuoi ni mi anzade, ude. Ue ne anzini ne ue si anzade, ude. Ue ne anzini ne ue si anzade, ude. Basire, oh, oh. Me na sema. Basire, oh. Mi se mamma, mi bari a kare waka. Sambo na karewa, bari ya karewa, sambo na karewa, vina sema. Wesi ya siguya, we machi simoti. Imi macho na nchanchari ni pumpezo, vina sema nchanchari ni ba. Me na se manda jani ni pumbe. Ibi chimo ya jani ni pumbe.
Gevido TV singeli mabegani. Mabegani.
Download show live mpya kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.